Ikona gari na bebe shama 3 Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebidi wameti.
Kaz meku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi pek lazima akwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu. Mindo hule tanga vurugu. Na vile na waroga tama ni juju. Sijai kuwa mnyonge mimi ni sugu. Ake sujai jua omolo na kiba wanga mandugu. Niko na pesa na show minalipuanga mita na nusu. Company pressure batu najua wanalipo marupu. Mashoja meweze batoto ba Kenya wote ni wasupu. Baleo tuko bongo na lazima mini tapita na mutu.
Niko na gari na bebe shama 3 Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tipa wingi. Vekuko shware imebidi ometi.
Kaz meku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu.
Chop chop, money chop chop now. You give me more, you make it clap clap down. No many valia, Gucci and G-string. Girl, I'm not used to that, you kill me. No sense at too bad, you not too bad. Show them you can too bad, you not too bad. Girl, you not the bamba sana. Oh my girl, you not the bamba sana.
Niko na gari na bebe shama 3 Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Vekuko shware imebidi wameti.
Kaz meku nice basi upige mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu. Mini mse wa nguvu, mse wa power. Ndo kuwe this I piga tei na dao. Ye yeah, dao na tei, makarao kwa milango bata wana say. Wanataka juwa kana tumi yanga madrei. Lit kila siku ni kani mipana ngabei. Nipate zaba juu ya shisha mitishama na blaze. Na kila siku ni mazishi mi ulala kwa grey. Niko na kiba tuko pande za Dodoma, tuna nice pa sherehe. Tuna malizi ya Dar es Salaam. Mali safi kani safi ya kuna aja ya in. Tuna jitokeza nikisema abari madam. Anataka juwa kani mejipin, minasema yes bana. Na siati ni mekari magan. Anajua kunifanya ile kitu. Na kila miu taka kuenda yufanya kali yaka.
Niko na gari na bebe shama 3 Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tipa wingi. Vekuko shware imebidi wameti.
Kaz meku nice basi upike manduru. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wanguvu. Wanguvu jumi ni mse wanguvu.